Yeah. Ancient astronauts from Uganda to Germany and back. Everyone has a blessing, so better chest yours.
And yo yo wa kulimbi, yote kubutimbi, nganda bubu sudi. Yaja ya tusumba, manye ya tuwanga, tulwana chikabarega.
Tonda feba sale abalondebwa kulwennono omufirika tutambuze njiri ekule nchali wakaseera nakabanga kwendigenda nyinza obutadda ngampeereza omutonda bwenkugondera sikwenda bakifaananyi kye yeffe mu ye abaana be magezi g'ebitonde bye amaanyi gange gava mu ye tolijambonemye mazima tukyaliwo baweereza ebikanga bwa mu mabbali kyekibabogoza ng'obubwa ze sikutya ne bw'oba muka osamuka lukafapo kuba sitroko nekulega engaka mpako yasirana gwalimu okugwirana bisa tukuwa ziri kumalamu kubisanya sikampiringisa febenye tukukesa tukoleka ja ame tujawe tukoleka bakabula maso banda kamalonga bambale engalu bafanye okubulamu bwange ngabatalina bwabwe enteesaganya bwezalema muntimbe mebeesoleza rumamo nga beekubya pulesa ngulo tubakese byoto kati tukuma tetuzikiza
basonyiwi abamu batunula tebalaba jaja basonyiwi abamu bwe balaba tebafata jaja anyoyo wa kulimbi ujote kubutimbi nganda bobusudi jaja yatusumba manyi yatuwanga tulwana chikabalega
Katiteka kakabani toko baby wane nebifini Naba batu fuhiro bumindi Bagambe kwa musinji gweno kukulikuru Guveno kunsidu simpaka kunziji sekuru Gumenyachiri mululu ngamba mwagala bya mangu Asanga wosipesi wazi ngagwa muka masu
Basonyiwi haba mungwe bala bate bafata Jaja
Batu busa tota chibenga tona chikene nandusu Nebyolwana ofuna wali wali nzo kuba busu Bera mubufu ebya febwongo sikuba nkufu Luga musufu bya kumoyo sibusuru sibusungu Sibyalanka za mafunfugu nga mpungu kuchire Dabide wakulunzi jenjole Abana kemba twalide kabe ya gale Oyansika sikanka kasabya kukutuka Kabanga kafeka tekaba kawala Entuko wejane tuka ngaba papala Embera ne male chuka ngaba wala na
Nyoyo wa kulimbi ujote kubutimbi Nganda bubu sudi Yaja ya tusumba mani ya tuwanga tulwana